waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kalab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. wararka maanta oo isniina bisha maarsana ay tahay 9, waxaa ugu waaweyn xanuunka coronavirus oo weli adduunka u sii fidaya. 3 kays oo cusub ayaa looga dhawaaqay gobolka Victoria, taasoo tirada guud ee dadka xanuunku ku dhacay gobolkaasi gaarsiinaysa 15 qof. maamulayaasha gobolka ayaa xaqiijiyey in labada kays ee u dambeeyey ay yihiin dad ka soo noqday dalalka Mareykanka iyo Iiraan. kiiska ugu daran ayaa ah haweeney kontumeeye jir ah oo ka soo noqotay Teheraan, soona martay Kuala Lumpur, dalka Australiana soo gashay 6 bishan. dhanka kalena 6 kays oo cusub oo xanuunka coronavirus ayaa laga xaqiijiyey gobolka New South Wales, waxaana ka mid ah 3 arday oo dhigata dugsi sare. wasiirka caafimaadka gobolka New South Wales, Brad Hassar, ayaa sheegay in 2 arday oo fasalka 10aad ka dhigta St Patrick Marist College ee ku taala xaafadda Dundas ee Sydney, iyo arday fasalka 7aad ka dhigta iskuulka Willoughby Girls High School laga helay xanuunka COVID-19 habeenkii xalay ahaa. wuxuu wasiirku intaa ku daray in kaysas kale ay ka mid tahay hooyada dhashay ardayada Willoughby dhigata iyo 2 nin oo kontumeeyey jira oo lala xariirinayo kaysas hore loo sheegay.
I have no doubt that as it progresses it'll be more transmission within the community, and that's why it's so important to be listening to health announcements.
shakiiga ma jiro in dad kale ay qaadi doonaan xanuunkan, waana taastay lagama maarmaan u tahay in la dhageysto macluumaadka caafimaad maamulayaashu ku dhawaaqayaan, ayna isa soo sheegaan haddii qofku dareemo calaamadaha xanuunka ama haddii aad dhowaan u safartay dibadda ama aad la kulantay qof laga helay xanuunka COVID-19. dalka dibaddiisana goobaha dalxiiska ee dalka Talyaaniga ayaa la xiray iyadoo dawladdu ay qaadayso tallaabooyin waaweyn oo lagu joojinayo faafidda ba'an ee xanuunka coronavirus. dawladda ayaa ku soo rogtay karantiil khasab ah gobolka Lombardi iyo 14 gobol oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. amarkan ayaa saameynaya dad tiradoodu gaarayso 16 milyan oo qof. amarka dawladda Talyaaniga ayaa sidoo kale lagu xiraya goobaha dalxiisyada sida matxafyada. tan ayaa imanaysa iyadoo tirada dadka u dhintay COVID-19 uu kor u kacay oo hadda gaaray 366 qof, iyadoo kaysaska dadka xanuunka ku dhacay uu gaaray in ka badan 7,300. Daniela oo degan magaalada Rome ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka dawladda.
I definitely agree. This virus needs to be limited because the epidemic is spreading.
Si buuxda ayaan u taageersanahay, waa in la xakameeyo caabuqan sababtoo ah si xawli ah ayuu u fidayaa. aragtidaydu waxa weeye waa tallaabo saxa, waana ku raacsanahay haddii xataa dhibaato ay ku tahay dadka. 75 qof ayaa ilaa iyo hadda laga helay xanuunka coronavirus dalkan Australia, iyadoo la filayo in tiradaasi ay sii kordhi doonto maalmaha iyo asbuucyada soo socda, iyadoo ay sii kordhayaan walaaca ku aadan in dadku iyagoo xanuunsan aysan iskaarantiilin. tan ayaa imanaysa kadib markii arday ku sugan ama degan magaalada Hobart uu caweys tagay una ka shaqeeyey meel hoteela isagoo sugayay jawaabta baaritaan laga qaaday. haweeney degan magaalada Bethna riwaayad ayay aaday, halka dhakhtar Melbourne degan uu daaweynayay bukaan isagoo laftiisu qaba xanuunka, calaamadihii xanuunkana ay ka muuqdaan. taas ayaa keentay in ururka caafimaadku uu ku booriyo siyaasiyiintu inay iyagu gadaal ka fariistaan oo ay u ogolaadaan sarkaalka caafimaadka ee ugu sarreeya dalka Brendan Murphy inuu noqdo afhayeenka koowaad ee dalku leeyahay. madaxa garabka Victoria ee ururka dhakhaatiirta Australia, Julian Wright:
I think that leadership from the chief medical officer Brendan Murphy is essential at this time, and obviously
waxay ila tahay in hoggaaminta dhakhtarka ugu sarreeya dalka Brendan Murphy uu lagama maarmaan yahay xilligan la joogo. dabcanna wuu hagi karaa, saameynna wuu ku yeelan karaa maamulayaasha caafimaad ee gobollada. dhanka kalena suuqyada saamiyada Australia ayaa mar kale aad hoos ugu dhacay maanta oo isniina, iyadoo cabsida laga qaba xanuunka coronavirus iyo saameynta dhaqaalaha adduunku ay sii xoogaysanayso. suuqyada saamiyada ayaa maanta oo isniina lumiyey 100 milyan oo dollar ilaa iyo hadda. dhanka saadaasha hawada abrito talaadaana magaalada beet waa cadceed 33 adelaide waa sidoo kale 30 digrii bay gaaraysaa melbourne sidoo kale waa cadceed 23 digrii magaalada sydneyna xoogaa roobaba iyo 24 digrii halka brisbane xoogaa roobaba la filayo iyo 26 digrii intaasi aan kusoo gabagabayneynaa warkii ku aadanaa xanuunka coronavirus ee maanta oo isniina bisha maarsana ay tahay 9
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.